Sinshaka kuvaho. Baby go down low. Zota hatumo lo lo. Mokucheza ni kiongozi akulia mashori. Hiya kuvugishu fita soda. Nipako fashion soga. Batman jasa sudu koka. Hade katukuri ya babloga. Fresh ejo narisoba. Nudu soda. She put me down, kaje nangura kufuga, ni kume na mami wanje, ni ya ruanda mujana kwashe.
Mami se data,
jewe nawe turifaino, nabafia izo bainwano, saka kukuma bayo zaido.
Baby lala,
Shelly Shelly twende lala, tulata achange tulalala. 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 E-O-O-A-E, reka tubjina na kadensi yawe. E-O-O-A-E,
noneno gumana nawe.
E-O-O-A-E, reka tubjina na kadensi yawe.
Neno gumana nawe.
Bang bang, sivre baby, ni wau marisu. Uwe ni wawe kugi almina nyo. Kuzi noni, iyo mwonyo tambu kanginyo ni. Njiri soni, itushmoni ya chekulia. Dabi kugi yuri manglova, nera muzunga ni mwera soda. Please no nere troma, basi mgira yuko munda. Jewe nawe turifaino, nabavye izuba imwano. Chaka kukuma bayo saido.
Baby lala,
Shelly Shelly twende lala. Tulata achange tulalala. Shelly Shelly twende lala. Tulata achange tulalala. Shelly Shelly twende lala. Tulata achange tulalala. Shelly Shelly twende lala. Tulata achange.
Elite one.
E-O-O-A-E, reka tujina na kadensi yawe. E-O-O-A-E,
noneno gumana nawe.
Rwanda Burundi
Key.